Swag, Mr. Kempai. Sevi tangu nimekuwa mshua, najua mtoto mdogo jinsi unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Wakati wao wanajisifia kujua, numbers kwenye bank zinaonyesha mnyamwezi nilivyotusua. Wanauliza nani na utafuna mua. Man, this shit heavy like too much a poor. Napenda ushindani unafanya hii game inakuwa. If not for the money, uslet, sitaki kujua. Big plans inadumaza, navyopanga mao utasema metoka Mwanza. It's true, lende gizani kwa leji banza. Weka mini pute wa mwisho mekua wa kwanza. It's true, smoke I'm in 10 minutes. Na ukileta pua na shoot, I don't miss. Sitake tubishane tukutane sokoni. Madharao sitakupeleka shimoni. You go under, in no standards. Damu nyingi kwenye shuka limekuwa sanda. Hii ni black and white kama livyo kuwa panda. Namcho singizini bado nabukua banda. You bring your shit, na bring tsunami. I'm killing this, niki amini buwana, you know me. Mafuta na maji minele, sizami. Rappers wako wamepotele, gizani. I'm taking and break, utaniabia nino kushiki. Nikiso DGV wa DM, save you nadio na keki. Maisha yenyele weki, na kuna room wa mistake. Mi number 7, check you shoot, unavopita na beki. I'm like, ooh. Na kwa sotani, uliza mtani, tukitokea. Unamtaka nani, siri za ndani, utakuletea. Kama kwa star, mi nimesha kuwa star, toka bongo na umbea. Katukumbu gani, basi ni unyama, kuendelea.